tarot, mama come and we make my story. Bogana, you take me in the hospital. Shori, shori, come and di choro pana beat. You dance, baby, dancing despacito. Mama, ya,
tazama, anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama, anavyo katika. Ina macheza buru kutu mambi. Tazama, anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi.
Lupita for my way. You making great fight today. Motoka on your way. No juju and no things. Say dimu 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 radio. Kaliba akana kodi. Kande meso kusomadi. Kalamu nense mbadi. Omuti maguru mbadi. Mse ukonda ni figo na ni digi digi. Oli maziga kunywa kuhonya kalamata. Ibutamu kama tende gwemu na masaka. Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma mbi. Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma mbi.
Karo mama, imi di kinzi waswa kato take me to your papa. Me baya kato take me to your tata nwe kumata. Take me to igbe po mi wota gara mario mario. Show me your gumbo di galo isa
pati kwa. Mimi na mwenda. Ukonda ni moyo na ndende. Mwenye figa konde katam tam tam. Yani na mwenda. Mimi na mwenda. Ukonda ni moyo na ndende. Mwenye figa konde katam tam tam.
Ukonda ni figo na ni digi digi. Oli maziga kunywa kuhonya kalamata. Ibutamu kama tende gwemu na masaka.
Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma mbi.
Lupita for my way. You making great fight today. Motoka on your way. No juju and low things. Say bigu 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 radi. Kalibaka wala kodi. Kakule meso kusomadi. Kalamu no semba.
Anavyo katika. Naze no mundu wangi. Anavyo katika. Cheza buru kutuma.
Karo mama, kini di kinzi waswa nkato take me to your papa. Mi baya kato take me to your tata nwe kumata. Take me to igwe po mi wota gara mario mario. Show me your gumbo di galo isa pati pati.
Karo mama, come and we make my story. Bogana, you take me in the hospital. Shori shori, come and di choro panabiti. You dance, baby, dancing despacito. Mama, ya yeah.